maalmaha sadarare tobarkoon iyo wareeba la ka baraday wada shaqeynta laama amniga iyo bulshada degmada xudur iyo heerarka iyo ata in laama amniga iyo maran markay muwaadanka laahira ama laha eedayona la dhoro sharucda caalamiga waliba naahiray wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya tobarka iyo waliba intii sadarare ku faydeysadeena hana kumide laama saraakiil iyo laama amniga ee degmada iyo qaybo shal duban ee bulshada magaalada si oo wada shaqeeyaan nabadgelyada guud ee degmada iyo xeerarka kala wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo heeri tababarka iyo ku hadlay muhiimadda iyo ujeedka lagu lahaayay intii sadareere
walaa isbuuc ka hor inta seen kufurnay tababar oo magaca la raaw community engagement oo booliska iyo bulshada qaabkay inay shaqeey lahaayeen oo iska dhexgala lahaayeen oo shaqadiyo shaqo simanka nagada lahaayay iyo halka shaqeey lahaayay inta seen kufurnay walaaqtiina wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed ayaa muuqday bulay deegaanada dowladda koonfur galbeed ku deeyeen in eedo amniga iyo bulshada sidee in wada shaqeyn lahaayeen la iska dhawaayo las baro tababaro faylan ku biyo si kalsooni aan kooyd tababarkan wada kuma tahay tababaradii hore uu NBN oo deegaanada kala ku biyaane oo durna hata nasiiban waldati darad walinay la furay madax ku socota UNDP iyo madaxda degmada oo waqtigaas neela roogti tababarkii usuga hayay walisin kuma hadnagay sida fayl isin ku faa'iideysteen sida fayl isin macallimiinta dugu suteen sida fayl oo casharada lisensi isin una unku filaano intii bulshada diblaanka naga doono una yeelna araga doono walaal lisan baraya oo dhaqan gelin bulshada la dhaqan gelinna una araga doono eedan aan ka faraxsanna tababaradan haan lay mahada doona wada doona tababaradan ilaa iyo dadkanu sida una fadaana ku nagado isdhexgalka eedoo amniga iyo bulshada safayla ku nagado wal wada doona ilaahay idin shee degmadan xudur leh maknag degmooyinka kaleena guutaan wal geysii doon reer xudur eedan ka faraxsanna marka tababarkii waqtigiisan ilaalideen iyo una ogna xilo kureel oo la ka jaro ilaabtay silin fadheeda ilaa galabtay isan ka deerasay una ogna eedaasin kumaadnaga tababarkiisan ka faa'iideysteen geekolentisiin koyna tababarkii intiisiin hirnu eedana mahsantiin ilaahay idin sheeko kalan rajay doontaan tababaradeena tanin kirin.